Here's another one.
Young Dar es Salaam. Yup. Kuliko unipende afkesho kanichukia, bora unikwepe utakuwa umenisaidia. Najua mengi umeshisikia na uongo pia, ila study save nachotaka nikisikia ukisema sema sema. Kumekucha, ndo nakumbuka kwamba leo na shoso kitanuka. Baby naye kacharuka, kakuta text za mademu anataka kuibuka. Home kikanuka so, nusu nishinde kusolve. Nkakumbuka tu kusema I'm sorry, nikamvuta njo, hapo nabukta so. Kutoka nje kanimeshikwa ugoni. Watu hey, bada moja mbili, nkaona dalili tu utaanza timbili. Sikusubiri nkaona bora kujichenga, uoga na wakili nkaona bora kujitenga. Mara hiki mara kile, mara kiki mara zile, za kufanya mini sile, niko hivi kisa ni wewe. So kifo mpaka milele, niko na wewe so kifo mpaka milele. Kuliko unipende afkesho kanichukia, bora unikwepe utakuwa umenisaidia. Najua mengi umeshisikia na uongo pia, ila study save nachotaka nikusikia ukisema sema sema. No mkweli. Woah sema. Let's go 20 20. Yeah. 20 20.